Donc on dit
Chien l'école
Bouzama Begani Bouzama Begani Osh Twete, twete Twete Kukina gaose Twete, twete
Achan ti bebe nasma
Twete Kita jana kaludi leo Kita juzi kaludi jana Kita kesho taludi kesho kutwa Kita Kita jana kaludi leo Kita juzi kaludi jana Kita kesho taludi kesho kutwa Kita kweta Na ulilazimishwa kiwanja ulilazimishwa kwenda ulilazimishwa hujalazimishwa ukulazimishwa kurudomelazimishwa hujalazimishwa ukulazimishwa twete au ulikwenda kuwachola mchoraji sio kukweli mchoraji sio sailo uli mchoraji twete ulikwenda kuwachola wataftaji sio kukweli mchoraji sio sailo uli mchoraji Chulaji Twete Kweka tempe Mengine kajole Se ukene unapuma Ukene unapuma Twete Kaumena sana dege la umoje Koshwari tafakari Kiaskari tungamari Pitiage Tena Soka pele Tena Bongo kope Twete Kama mambo amenipa usieze Dar es Salaam usepe Bongo kwa mama usieze Kama mambo amenipa usieze Dar es Salaam usieze Dar es Salaam usieze Sio mapepe Story kibao Kuli kibao Kwenye mafao Umeshindwa kubishane nao Na ulia bongo kurudi kakupa mamao Kera kibao Chamba umpea Na teta masela Na iga masela Na tete ya usela Usela kiselela Usela bila ela Bongo sio usela Twete Supo kweli pambanaji Kweli pambanaji Aludi bongo ili mladi Bongo ili mladi Supo kweli pambanaji Kweli pambanaji Aludi bongo ili mladi Bongo ili mladi Akirudi bongo michongo Imemleta Akirudi bongo michongo Imemleta Sio Kita jana karudi leo Kita juzi karudi jana Kita kesho tarudi kesho kutwa Kita Kita jana karudi leo Kita juzi karudi jana Kita kesho tarudi kesho kutwa Kita kweta Na ulilazimishwa kiwanja ulilazimishwa kwenda ulilazimishwa hujalazimishwa ukulazimishwa kurudomelazimishwa hujalazimishwa ukulazimishwa twete
Namsikia. Sasa chai nini sasa?
Sasa chai nini? Hamna uchawi. Bora kombo chai tu.
Ah, chai si. Ulirasimishwa kuingia bichi. Ah, toko. Toto, mbona tuna namba dogo? Wewe sio kodi za chelesha machi.
Twete. Mwone mapepe kelele kibao Lio kibao Matos kibao Kumisikuwao Pepe Wesa ilo kweli Aumchoraji Wesi yopu kweli Aumchoraji Wea chuzi kweli Aumchoraji Twete Wanangu wana wazambali Miji tuwe safari Wana mpia mali Wana wazambali Wana wazameli Wana fuskweli Wana embali Awa wazishari Miji tuwe safari Wana wazambali Miji tuwe safari Ukusi salari Miji tuwe safari Wana mpia mali Miji tuwe safari Wana kusafari
YouTube.
Wala ngwala si, wala ngwala fusi, wala ngwala fusi, wala ngwala fusi.
Taina donchi,
juwa wako machizi.
Sixi wapsia isa, balonzi shina sita. Gosti munde duka la mziki,
twende hapo wako,
mitela vivu. Sweka fosia
Sweka po Justini Justini baby Sairo
Chuchan
Texas,
Chuchan
Texas Baba Zari
Sweka po Waze wasweto Mariki Akuchi Mtani Keko The Fighter
Valanta
Waze wamtipesa Fauzi Macho
Twenda pubali ya Suberi
Wanangwa jipia
Kaposti
Wanangwa Kona Mpaya Wanangwa Bijona Tai
Logo Besti Supply
Wanangwa Buza Top kalarika na bobo, ubile diskanga da team power Waze wa uchupa, panya bosi,
paisha lula,
mpitasi Baba Munira, wasauzi, siop chipe, majeshi
Twete, 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 twete,
Benteke.
Wana wazamari, wana wazamari, wana wazamari
Yobegi, Victoria,
twete hapo mpira basi
Waze wa mabwazalani, Richard Bay, Richard Bay kwa wasizwa Wana watu wabaya TMK
Bali ya Zulu
Parisi
Senja pubali ya mpichi
Abedi Asman Dombolo Sio Pukacha
Wherever you are
Saluti Brody
Kitambo
Angola so Kitambo Kapirabai
Cuba
Cuba Utawala
Cuba Utawala wa Masimba
Aloy Castro Buzda mabegani Dongo Jiwe
Ra Chunky Supplier Supplier,
Chunky Supplier, Supplier, Chunky Supplier.
Muziki, paka kitane kwako, Chunky Supplier.com.
It's sound of Shane Music, baby.